feeling that everything's gonna be alright. I do have a wonderful feeling, the sky's gonna be bright tonight. I sit in the corner and I feel it, blue vibes all around flying by. I look in the sky and I see it, the moon's gonna shine bright tonight. Oh, oh, I have a wonderful feeling. Oh, oh, the stars gonna shine bright tonight. Oh, oh, the stars gonna shine bright tonight.
Tabasamu, mambo yako yanakuwa sawa. Jiamini usife moyo, utafika tu, utafika tu. We ni mwanga, we ni nyota, uangaze. Ndege wangani wanaimba, lele ya tabasamu inaenea kote. Niko na wewe nijakwe leo, wewe leo,
leo ni siku yako.
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 Leo,
the stars gonna shine bright tonight.